Oh yeah. Rakira, just to know, listen.
Nilianza rap, wakasema sitaweza ride. Miaka inapita, lanazidi kwa poteza ride. Watasubiri mini fall. Nishanza kupita je wash record. Wala nindisi ni nguvu za soda. Kwa kama mimo sizani matiara hala. Isada, kupata mujuzi na mtala. Unati kwa kiki na hala hala. Kwini wa trapu so ala za rock. Kileta masiara utasema ah ah. Siti napiga na hala am. Huku kita waga minda the man. Labda ntangaza na shinda kuchana. Labada machizo na data na mix. Riff killer rapper. One the greatest fast rapper. Ego, hardest killer rapper. Wala standa wako hapa. After death, shutting down. And I don't give a guess. Hey.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri. Watasubiri, subiri, watasubiri.
It is a flow upon your passing. Gumu zinaleta stressy. Haters wanna diss, but really it's too bad. Killing up with switch, no na hela ikumbala. Makila, kila, kila juu ya mdundo wanna rock. Weka sala kwenye bracket hapa, Ellen do ifunguke. Yeah, kisema na tisho sambamba na do. Siyo na chuchu nda laki masong. Jiti wa kwanza na rap kwa 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 Wini wa trapu wengine kapuni. Biti ya kuka nafanya na half. Biti ya kuka nafanya na swap. Am I sound like you? Ah, you gotta be kidding me. I'm me representing Eagle Killer Rapper.
Baby Kira, I kill it.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri. Watasubiri, subiri, watasubiri. Watasubiri, subiri, watasubiri. Watasubiri, subiri, watasubiri.
Wengi sema hii ya kwanza but ni hit zaidi ya tatu. Ziki kama chata ni mochora zaidi ya tatu. Ziki kilo wanya hella bera keep on atu. I'm a only rapper in a building see my auction. Everybody break it, I just kill them with seduction. I know I'm better, need to own this game. Cause I'm me, I'm me, I'm me, I'm me. I'm a killer rapper cause I do it and I'm rapping and I sing it. I'm taking, I'm writing it, it's all me.
Watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri.
First and first, sky is the limit, driven by the taste. Don't waste my minute, no money I can't raise. Don't waste my minute, this is what I do best. Don't waste my minute, I sit down thinking clearly. Mission, I play dumb so I can barely function. I rap wisely, you gotta listen, listen. Skills keep on loading in, money got me crazy in it. I just wanna rockin' it, life's gonna play again. This game is not sweet rain. Everybody taking it, I'm riding on my show. And everybody looking at this new color hit. Listen to it.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri.
Labda watangoja ngoja.
Yes, watangoja how?
Yes, watangoja ngoja.
Oh, watangoja how? Yes, watasubiri, subiri, watasubiri.